Ngiyathandeka imali yendoda. Ngiyathandeka imali yendoda. Ngiyathandeka imali yendoda. Bonusebenza ngiyasebenza. Bonusebenza ngiyasebenza. Ibamba kubengini lethathi shabalala. Yeah, mi male yaqala mungu shabalala. Hamba, hamba ma shabalala. Iyathandeka. Bonusebenza ngiyasebenza. Bonusebenza ngiyasebenza. Yeah, ibamba kubengini lethathi shabalala. Yeah, mi male yaqala mungu shabalala. Hamba, hamba.
Yeah, I'm in my lane.